ngiyacela indoda yakho mshiye hambe ngiyikhona indoda yakho mshiye hambe ngiyasona
Not a woman.